ubana nawe, wowe Mana yonyine yo kubahwa. Ninde wahwana nawe, wowe Mana yonyine yo kubahwa. Wowe wimbura imisozi itabimenye, itabimenye. Ni wowe Mana yonyine yo kubahwa. Wowe wimbura imisozi itabimenye, itabimenye. Ni wowe Mana yonyine yo kubahwa. Ibyaremwe byose yaba ibituye mu mazi, ibiguruka mu kirere n'ibigendera ku butaka, byose bitegereza ijambo ryawe ry'ubuzima bikabaho. Ibyaremwe byose yaba ibituye mu mazi, ibiguruka mu kirere n'ibigendera ku butaka, byose bitegereza ijambo ryawe ry'ubuzima. Ibyaremwe byose,
ibyaremwe byose yaba ibituye mu mazi, ibiguruka mu kirere n'ibigendera ku butaka, byose bitegereza ijambo ryawe ry'ubuzima bikabaho.
Ibyaremwe byose,
ibyaremwe byose yaba ibituye mu mazi, ibiguruka mu kirere n'ibigendera ku butaka, byose bitegereza ijambo ryawe ry'ubuzima bikabaho.
Ibyaremwe byose,
ibyaremwe byose yaba ibituye mu mazi, ibiguruka mu kirere n'ibigendera ku butaka, byose bitegereza ijambo ryawe ry'ubuzima bikabaho.
Yeah. Let's go.